Chizimidundo.com.
Kuna watu wanapenda tukose, na kuna watu wanajiona wanga kumbe waganga, kuna watu wanajiona wanga kumbe waganga, kuna watu wanapenda tupate. Hivyo walivyo waja, 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 hivyo walivyo waja, 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 waja. Kupiga makofi mengi mengi we kama tuko buke. Tayembe, piga makofi mengi mengi we kama tuko buke. Nice amani, wana kujirusha we, uwejirusha we, uwejirusha we, uwejirusha. Nini? Watu woyo, watu woyo, pela viesi watu woyo, watu woyo, chalo watu woyo.
Come on, I need to pick a little bit bigger
way. Wapel up your Majaiba, Baba Gena Karedi. Asierewi, wana kusierewi. Asierewi, give the best asierewi. Asierewi, kila kando. Asierewi, 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 dimiti sierewi. Asierewi, kula kwa jasho. Najua unanipenda mi, najua kami mina kupenda we, unajua shinda skendo yangu inazingua. Bibi wazazi wako watarizia, we mama yako ni shambola zaga. Kipindi anatoka sokoni, we ata mama yako ni shaiku mkaba kwenye kona ya mzee Ramazani. Misielewi wanangu sielewi, asielewi masela, asielewi toni kusi.
Unasikiliza midundo ya usuwazi.
Kuna uchizi tune nao jaiva, tune nao wote. Nini? Suna peta namba ya gondo nye sheisha. 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 Tatu mbili onye shaisha, metano onye shaisha, tatu mbili onye shaisha,
Netano onye shai shala Wabongo Wabongo Nini Wabongo Wee Wabongo Kibe Mungu walipo mubadamu Akumu wanja awepeke yake Akampati ya msaidizi Wakufana nanae Amini miwa kwangu wewe Wewe mke wangu wewe baby Misina mi mwengine Saidi yako wewe Sezi wangu joni kwambie Hakuna jimbo ya gongo nataka usingie Mwezi wangu joni kwambie Hakuna jimbo ya gongo na weni kuimbie Nini? Selela na peleli Aperi nitezo zolela na peleli Na zolela nubu mutema jilo wina Nazi basi number one Hakuna kubembeleza mapenzi shaumiza we Hakuna kubembeleza mapenzi shaumiza we We Nimeachona kasirika chiziro Nimeachona nuna nuna We Nimeachona kasirika chiziro Nimeachona nuna nuna Wana kupigia makofi kwa speedy sikia mbele Uwe pigia kwa speedy sikia mbele Pigia makofi kwa speedy sikia mbele Uwe pigia makofi kwa speedy sikia mbele So Wote hivi wanangu Weka mkono moja juu hivi Tone nao jaifa Sijari mi sijari Sijari mi sijari Sijari mi sijari Sijari mi sijari Hata ukinisema sijari Nangalia maisha yangu sijari Hata ukini sema sijari, nangari ya maisha yangu sijari. Sinaka mdomo, hata kuponza, punguza genga. Nakwambia sinaka mdomo, kata kuponza, punguza genga. Nakwambia sijari mi, sijari mi.
Wote,
nini? Najua iki, doki pindi uki, najo. Najua sasa hivi upo karibu na redio. Uenda peke yako ama na marafiki zako.
Chizimidundo.com.